ngisize ntokazi tshela bakini hlomitele obageji ngithile ngithile mina ngidedeli ngempela ngigejile wongisize ntokazi uletha umalume ebhalame luphinde ungisize ntokazi tshela bakini hlomitele obageji ngithile ngithile mina ngidedeli ngempela ngigejile
Spela now.